en biya ñalom hande o yo allan noga e jena lewru out sekrab min jooto kala do bawdo tawelle mali fe mangal mudum bi jottido e Ousmane Niali Pouli no mbadda Niali
e jottoje Allah bon
hono birteno ko watte hirande hana jongudo sande wattu jongoma yaade mboso jaltina kabaru jongol
puddiran kabaruji di e halde hala ya wara hakkunde bamako e Dakar ciagal ko dewral wadi hakkunde e kanankobe leedi mali e leedi e Senegal kulitido ya wara fuditi ka ko golle daanal don sukabe so fere e apprenti kulitido jibaji mum en juri mini magu meɗe ana fawi hande do sukaɓe yanoɓe joolari wartuɓe duuɓi cakkitiɗiɓe kultiwide koɓe garti ɗum ɓe keeɓi hen nafa sanne saabu ɓe gaɗa golleji teddinoji jibaji mabɓe en timminan no mbowiriɗen ni kabaruji haro calɗe
aywa caggal ko ɗum darna balɗe ko hollitindi wattu joni o laamu mali o kañe laamu koɓe Sénégal fa yetto fedde sagon tonde dorbotoɓe mobilaji hakkunde ɗati bamako e Dakar wiyama wonkoɓe pamri dow majjunde
aya wonkoɓe pamri dow muɗum ka sofere ɓe kay kolliti wiide fa handenna ne jogui tiɗallaji fa jaato Dakar to enoɓe darta e laamu koɓe leydi meɗen ndi kañe e pelle cagantoɓe sofere e gaɗa e boɗe mumen fo yalla tiɗallo an heɓene jokala fa ɓeydureɗen famma keɗɗen Mamadou Sama Seku
gar mobilaji bajala gonɗe muɗum ɗo kay koɗena taɗi seeɗen sabi dawul bamako Dakar na darna tafun sufere pranti gonbe tunbe holtibidi dedo hakki balli sappu o rafi dawul latan kebe mursere sanne
so wana dum fay kenye hore minari yaltinde mobil ngadu heba e lawul so gonga o minen pranti mbe kam de tamti be ngara be mata sanne minen du darne ame ni daragol mobilaji di
aliou mayga njayo biele gar goto holtibidi kambe kilambe harudo goto ka dum fu tawede mobilaji malidi mbafe yotari Dakar dun ko city kanko mayga o
yimbe la jibbe yaade Dakar so yettike Djiboli bus goddo bo mata so yaha Dakar yimbe Europe bo mako be natta Dakar Djiboli be kaadata
mitten wiide gol do sendugol dawul yo ciagal accident nyandi sappo jolir out to Kaolack leedi Senegal
awa mitten en wiide hono der do murtere ka timmi wattu jono nyaali buli sabbe de be bi aljumar jabbi non der laamu mali o kanye laamu leedi Senegal li fayotto sandikam be fu pamri do wota mobilaji dub anti yaade leedi do leedi leedi di wattu jono en kala hono kabbaru sukaɓe woyloɓe ekkitirto golleji muɗum ɗon anniɗe yaade ley nder ɗo yontere ñaali
sukaɓe hono ɓe ekkitirto golleji mabɓe hono mbayloyako o fa ɓeydure ɗen famo anni ko Adama Amadou heɓini en o yettake noddirteɗo Sidi Mo Aga Adasa o suka artisan to kidal to keɗe koɓe kaldi
hono ɗum wowi haalede ni yo elle tafugol neɗɗo latto baylo ɗum wonni ko fami sanne Sidi Mo Aga Adas mo hakki duuɓi capan tati oɗo finɗo le galle baylube gilaji cukako muɗum ekkinti waylitingol ñaaƴe e kulintereji téléphone bangue abiko keddanna Sidi Mo Ag Adas
abba an woni janguiɗo kan golle o o holli kan ɗati fuu kandi jokkerde oɗo golle ila duuɓi jetti jogimi mbiɗo jokki e makko miɗo ƴeewa hono waɗirta golle o mo kiɓɓimi duuɓi sappo e jeɗɗi ɗen puɗɗumi winndu golle o
ka noon kilianɓe goto fof hakkille muɗum no banggal golle ɓeɗo sukaɓe wayluɓe daniriɓe so hakkilloyogaɓe jogui ñeñal le golle mabɓe heɓe ka holliti ko ɓuuri hewde mabɓe ngala hoolare
ɗum ka ilano masiriji ɗe mu'intene si maji ana heewi hannde mawɓe ka kiɗɗiɗi ɓurani ɗum en ila hitande 1995 min e sukaɓe miɗe mu'ina masiriji ɗi ko moƴƴa hen ko min woni koɓe ñemmintaɗi ko
wattu joni e jara nokku noddirteɗo yuro solli raison kuccaloɓe kolli tiwide koɓe noddirta kam biblique ɗo sukaɓe chrétien ɓe ka wortitat ɗum darnama le duuɓi cakkitiɗi fu ñaali
noon jaati ɓe mbi duuɓi tati joni wonno ko sukaɓe chrétien yuro so keɓa e wadde koɓe noddirta kam biblique francophone
ɓe mbi ko laati sababu muɗum yo ñaw coronavirus kañe wayde jaam e deeɗer ko wondi heɓude sembe ley oɗo nokku
sukaɓe ɓe ngal kawrital yewre muɗum woni e muɗum kollitiwide nafa mawɗo woni ɗo e ngal kawrital
e wi landiniɓe ngal ɗo kawrital yo banggal taɓagol sariyaji e renturɗi haɓɓo ñaw coronavirus ɗi lamkoɓe ɓe holliti ko ɓe gotti fe landinal ngal ɗo kawrital keɗɗana Ishaka Goyta goto yimɓe le fede landinal kam biblique yurusu
saabe ñaw coronavirus o e saabe a rafi ndenago gonɗo le cercle yurusu ona so a ɓami kartol leydi mali a tawan yurusu ana e nokku to yimɓeɓe haɗa yaade
e dow nafaka ngal ɗo kawrital sukaɓe chrétien hewɓe jewama keɗɗana Abdias Sangari ñaw o sati fof e ngal ɗo kawrital
so mi ɓettike yiggol gonɗo hakkune sukaɓe an nasara enɓe ɓe ɗiɗo nokkule fuu le cercle o kan janguingol en jiila waran ɓeyduɗe kolol maɓɓe waran latal sababuɗu ɓe nangodira jande en jiila nafa muɗum ana mawnani sanne sukaɓe chrétien en
woni ko Ali Haydara heɓani so jottamani gilay rusu
ɗum naɓata e yewtere meɗen mini magga yotere meɗen minimagnde en kallan hono sukaɓe jooɓe joola so gartili leydi ndi wattu joono ñaaɗi
sukaɓe jokkolɓe heɓe wonno yanoɓe joolari ka no gon heɓe ana garta hitande fuu nana hinnaade ɗo golleji nafuji ɗum en sanne ko mbawi wadde hen ko keɓata hen
ɗum e tawede fuu ɓeɗo sukaɓe kolli nimse mabɓe ko laamo faabata koɓe ko fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Samassir
caggal duuɓi tati to Alangeri toon Ousmane Camara wala fe jikke yaade joola o uditi bitigi paɗe o holti wiide yo batte jaagu on wawi hinnaade amsaɗaji makko
miɗe golla ɗo jonka paɗe jeeyanmi miɗe heɓa hen ko gurdanmi mi waɗi suudu miɗe naada sukaɓe ɓiɓɓe leydi mali heddole leydi ndi ɓe mbawi heɓude ɗo golle ɓe keɓa koɓe gurda
hono kanko Souleymane Badoun wondi fiide dabare jeguitinde fe torraji ɗi heɓi ley joola bangal uttingol nokku kofugol ley dende wootere bamako
ila gartumi utti salon an hande ka alhamdulillahi miɗe golla li hen miɗe wawi wurnude galle an nde wakkati jon o kana santi wala e fewi hoore an wirfade to kasi
piltal mabɓe e tawede fuuf ɓeɗo yimɓe ɗiɗon ɓe holtiwide fa hande heɓali faba wonande laamukoɓeɓe bangal fuɗugol golleji mabɓe ɗi
aywa le tarikiji leydi meɗi ndi en jara nokkunodirteɗo jata wali iɗum le commune rural nokkunodirteɗo mahina le laamu bofula be o
nokku joɗe ke hitande 1935 joininɗo ɗum arande ana wiye menke dambele o gollanoɗo semede fere to bafula be to janto wali yo nokkuɗo kulleji kayɗiniɗe kewɗe goni ley muɗum
ɓe kollitiwide hayre wotere antoine ndeɗo hayre nandita e misside fa yettu yo bindi goɗɗi kasen antoine kaye haalaji mabɓe ɗi ñaali buuli mi hoorami yettaki to ɓe mbi bindi ɗi sa ƴeewi a milon hono qur'ana windi e majjino fa keɓen famta noon ndiɗo gendi wori keɗɗemo kanko noddirteɗo Harouna Dembele yo kanko woni goto e tinninowo amairi ndiɗo gendi komo sifi ɗo hen
gendi jeta wale ndi bangge ray o ɗon woni koni ñiɓino mamma amin ana gollanno chemede feere kañ yeeso hunnoyndi kasi saabi kanko adi joɗade toon omo rema fa sakiti jama o fuu yi tawimo toon ɓe fuu ɓe laati ndemoɓe sa ƴeewi ko woni koto jata wale nde jata ɗum woni rawandu ladde wale ɗumni daalare ɗo jotto ɗum saabi so eɗen mbiya jata len jata len hitande ujunere e temeɗe jeenayi e capanɗe tati e joyi woni ko jooɗi amiri arande gendidi ko wiyete menke dambele kanko duuɓi nogay o waɗi e laamu
ɗum naɓata hen wattu joni e birki sembe calɗi aywa kanko noddirteɗo Mouhamed Maga Suba o kay alkamisar ƴaɓɓinonde hollitawde o holliti on yimɓele mabɓe hanɓe fiide le coupe du monde ɗum woni éliminatoire muɗum Qatar 2022 de ñaali
piiɗe ɗiɗi watta hakkunde Rwanda e Uganda ɗon ñalawma arandejo e ɗiɗo boje éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 faɓɓidureɗen faamu keɗɗene Mamadou Samassir
ɓe mbara noga en jetton joueur en noddaɓe ana ɓeɗo jeegomo ɓe joni woni go'o mum nodde e équipe leydi ndi ɓen goni Ismael Diawara mo Malmo Mahamad Sibi Strasbourg Ibrahim Kone Sarpsbourg Mahamadou Doukouré Nim Lassine Sinayogo Aji Auxerre et Hamidou Sinayogo 11 créateur Nyarila ka non mbobe fidele équipe nationale ɓe ga fuf notike sona garnier o Djigui Diarra milieu de terrain Bundesliga Dia Issoussou et Amadou Haydara Mohamed Camara Red Bull Sarpsbourg El Bilal Touré Reims Madouno Moussa Dinapo Safton andondun yimbe hibbe hono Yves Bissouma jilido wifade tagal ko wayri duubi tati e kanyam Moussa Mariga holtido wawata fi notade maccuji ɗiɗi garuji ɗi
ayo fa hande en jahanono piiɗe koɓnodirte para olympique kote ñaali
noon jaati jeeyi para olympique caggal jeuge olympique kañum fuɗɗinoga e nayyi lewru août ndu ana han timmude joyyi lewru septembre waroru ndu
wiyama dogoɓe mallinkoɓe ɗiɗon kañen kani tawe toon ɗum woni kanko noddirteɗo korotumo Coulibaly e Youssouf Coulibaly
ɗoni himɓe loojaɓe woni leydi adnare fuu ni hawroɓe e muɗum
mbirete noon so mbaggu weeli tan ɗum yoni ɓilede Ousmane Ñaali Boul
noon jaati waygol a jarama
sanne fede ɓe jaafi e nokku onnoɓe andirno ɗo e sére yewtere meɗen tous o guerede ala wara